babe, give you cipher. Volume 1.
Yeah, Chiwango's the son, Denza MC. Wanasema ukisikia pa, jua imekukosa ila kwangu ukisikia ka, ujue staki kukuchosha. Sina mkwanja ila na speedi kama chopa, na squeeze ni kibanja tu mistari inatoka. Sauti yangu inafika mbingu ya saba, na vunja ngome ya maadui inapoteza rada. Wapo hoi kali lala na kahaba, na nkizama nimezama sichomoi kabari naba. Eti mapenzi kitu gani, tuyafanye kwa msimu, mana ndoa kanisani tukiachana kwa kimu. Waliunda bodi wakatengeneza team, squeeze wanagonga hodi na kutupigia sim. Stishiki na bastola, masnichi na wachola, na tereza na biti wananita fundirora. Mstuma kusikia kiki kasema tola, vina na vimimina kana tupa makombola. Wana wanashangani na vyo dondoka na mdundo, ni kama laya aliyedondoshwa na mtungo. Vina mchele na dondosha juu ya ungo, ni tengedere wezi kundondosha kwenye mkumbo. Na piga shuti la vina, kazi kwa nae daka, wamebaki majina kuna walicho kipata. Kuludi nyuma ni story za arinacha, mimi nitaendelea kuvuma kama dondoko ya darasa. Najua kurenga pia na mtama kama soti, wapinzani wanadema nisha wavunja magoti. Nite Denza mjukuu wa bistazia, walinipiga chenga na goli wa kulifikia.
The name is coming back. Yeah, I heard about God, I heard about world, I heard about love, man, I heard all above. I heard what you're talking to my back, said you're fucking screw you snitch, man, I heard too. Don't let me look, I'm fucking full. I heard what you're going through, the shit is not sound cool. You blocked then you fat since the first day we met school. I heard about your life, it goes zigzag ziggy, but I hope put a score to nice or tick tack ticky. I heard upo kwa shame, even called you fell to play. Na skill na chana babe blah, me na chana bet you so skill. Kaka ticking do mana skatai biti, mziki na fiti, blaza sifi kwa ziki. Na lala niote kuni, ndoto zimenichosha, goma zote kapuni, ila bado sitaji kocha. Alafu esnichi, aje unasonga na mimi, ugali wako mbichi, aje unabonga na mimi. Kutoka kimziki mziki, alafu mtiti, na ukitaka kumenteni kimziki, tafuta kiki. Ona eji nasonga na bonga na wale wale, zavali yako autoki ufiki uko pale pale. Squeezy na kule bati mbaka breakfast, AM to be zumbia staki, this is serious. PMB mkubwa kasha swipe afanya rock and show. Nimemisi hezo lazo na vonyonyo na maisha magumu inakosekana. Dona bei ya chini somo nyanyoka pambana. Go now.
Check it out yo. AZCOM Azcom. Yo, tunanyuka pamba ili kuzuga, kwenda sawa na ujanja, ila ni washamba toka mbuga. Kwa itikadi kali tunaishi kiswali suna, no worry home kwetu daily kachumbari nguna. Tukila nyama tuna furahia siku kuu, ila nyama yenyewe vichwa na miguu ya kukuu. So nafuu ya huku bola ya kule, majuto mjukuu tajuta ukicheza na shule. Nikitenda wili tega methali zijue na hau, tumia akili ili ukumbuke na usisahau. Umeumbwa kusahau ila sio kila kitu, so ukisahau chunga usisahau kila siku zingatia. Usije kujutia ubishi wako, ukisoma shikiria, elimu ndo urithi wako. Itunze kura yako suze kama bonta, yani na manisha bura yako si badili na rehani. Ridhika na moja usiwe mshika mawili, wingi si hoja, squeeze umoja ni kanda mbili. Chagua kuishi so kuishiwa, bisha unapobishiwa, mana tulikuwepo wabishi kabla niki ajazaliwa. Amini unazali na ndo mana umezaliwa, maisha kamari mjanja kila mjinga kaliwa. Kiburi si maungua na Mungu anabadilika, kuuliza si utwana ni kutaka uhakika. Jifunze kuoga mwanetu afya ndo mali, kuchovya chovya ni kumaliza buyu la asali. Na kupa ujanja elewa mshamba, kama ujajua ni kuichafua hewa kujamba so kupumua. Pia tambua sina vyangu ila sidati na vyako, sa ukiwaza yangu utachelewa kufanya yako. Haita safiri habari usipoyeneza, mana asili ya ujasiri ya mali ni kuwekeza. Kama unabeza beza ila tambua, hata uwe na mdomo mpana uwezi kumeza meza. Jia, Sidoja, Skiri. Hisi ndano makabaisa na potea kama gano. Mini mfano so shindano makamo hanzibi mdomo. Promo, promo, levo zao oh, low, slow, no, I'm a taking higher. Kuka like Zaya, na DCO desire. And I retire like B.O.B. the lion. I'm stubborn like a war movie Stallone. Don't not a billion, my line over Tyrion. Not a can shine on. star while I'm starving. My song keeps on. I'm not like a star, move a pony. Okay, this Rocky Romeo, I'm bombing. All side my enemies feel like a tsunami. Here I'm a higher and higher than ever mountain. Let me take you higher like you fly on your airplane. Nantishia Messi, mi mwenyewe no Messi na buruza kama kazi. Next level, unahitaji ngazi. Ganzi, mi nauza kazi, suppose so mavazi. Fans get sepe leo, punguze mashuzi. This not a QZ. Let me stop, my temper gala losing. I'm new M, new C, new V and everything.
And everything.
Awful.